Yeah.
Aye, Madenko, I think that's the one.
Greek, two peak, Ganga MC. Look, Diki Kos.
Manrik.
Do not chase, I'm chase your kifo.
Kifo, kifo.
Do ki blast. Kula kush.
Kula kush.
Makarao wapo noma. Pigo zangu utoweza. Tai chi za kichina. Wezo wako na kupima. Upolo. Kaka mkubwa nimetimba kuwa. Mimi kisiki. Singoki. Napiga ma flow 1-2-1-2. Ikiwa kwenye game ni gahidi tu. Acha boy zako game yende juu. Nikilewa gari nalendesha. Nikizama ninaibuka. Juu wanaleta tatarira. West cover uvira. This for this, this for this. Track for track, track for track. Nani mkali, nani mkali, nani mkali. Wewe. Nani mkali, nani mkali, nani mkali. Mimi.
Yeah.
Achaga mawenge, 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 achaga mawenge.
Nikirudi za uni zimenifikisha pa nilipo. Toka nilipokuwa nimepitia nimeingia mapito. Siwezi kumsahau mzizi wangu hata niko. Nisaidi na wajaza mna basi kama puto. Na mimi kitoke dogo chenye uwezo kama futo. Nitaka ngaroko mabuti sana sito. Wahuni tunapita kukutana ni vijiko. Tumaje sasa ndani kurekodi koko hiko. Niko ndani ya vijito. Aswa ni mererani. Machizi ni hewani tunasmoke majani api. Tena kwa machizi wangu wa ghetto. Back in the day kipindi tunasindia mseto. Wakati tunapambana kutafuta hata mtoto. Kuna wazako mtani wanapitia tu mtoto. Wanapambana pata takaje tu kuna koko.
Achaga mawenge.
Manrik.
Yeah.
Real Rancid.
Aye, Madenko, I think that's the one, you know.